music.org.
Duna Music Promotion. Iketile kulilube mwalilatu nikileba mule la stongoki. Bilu ya kamoya wakani kufile bakuli unisi usive foitili. Iketile kulilube mwalilatu nikileba mule la stongoki. Bilu ya kamoya wakani kufile bakuli unisi usive foitili.
Keep forever baby. Keep forever my baby.
Ingekuwena baby na kwanji kutimela. Zakuli ni kusi ani na kulumela. Mane ni kumuli munda tena itumela. Kunipangela kamsari kaka niswanela. Ingewena nya uwaka kamsari kaka zwile kwali kupolaka. Yuki kasma wenge mukela fana lolo. Kiwena fela kwanu yani feza miupulo. Nekutate ni saketa Marianne. Kiwena yeni latile poksi na miliani. Aluka lelu vastuale aluko pan. Na kusepisa faluka yosholu safa pan.
Iketile kulilube mwalilatu nikileba mule la stongoki. Bilu ya kamoya wakani kufile bakuli unisi usive foitili. Iketile kulilube mwalilatu nikileba mule la stongoki. Bilu ya kamoya wakani kufile bakuli unisi usive foitili.
Keep forever baby.
Keep forever my baby.
Mr. Chitumbo Soneka, Mr. Kaliata Soneka, you know flavor, Marianne, Mr. Morris, Friday Sunny, DJ Chipu, DJ Sim, DJ Sot, Sakwa Hai Kimbama, yeah, yeah. Bashem boy Nduna Imata Baluvas Hardware Namibona Mr. Chinga Them Kellas Fana Lolo
DJ Stallone on the beats
Delta Records Production.